Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumare no gaitete lewru utti dum bi'an jena yamde soki der maison de la presse bamako hitande 2024 miden tawa lewni berdo de la presse no min birata onno. Umar way galo jodi do mikoroji dido kanko no dirtet no jiro won to boggi jambe to. Ko nayri bangal fedde NRC de hulliti wi wattu jono tid alaji mawdi yimbe la nyongi tibe wombe leledi meedi lingonde hebude be bi fufota wombe nokko no dirtet koro. Ko nayri bangal do bomoko do kanya fa yotto keddi leedi ndi kasaraaji kammu ngaddi di fa hande yoga yimbe be ka fu ana bemba sanne jande dum wol ciud ecole di chrétien di beno dete catholique di hitande 2024 2025 ndedo jande be kolliti dum wadana kanko premier ministre sogel ko kala may ga kanko haali di do halaji li albar jabbe nonde di wono sembe kabaruji dum jiginyo do bete hande di bismillah modon e herate fedde dum wonde noddete conseil norvégien pour les réfugiés wattu jono be bihi hono yimbe le nyongitibe wombe le nokkoane jogitide alaji sanne fu fota yimbe le burkina faso gombe le leedi mali ndi nyaloma hande non be kollitiri wide be bibe do yimbe lan jogitide alaji ko nayri bangal nyamduji kanya fa yotto chafaje ko nande mudun mamadou samaseku
edo unyaaji kewde nyongitibe wuddu leedi mali na etelaji moddi didi e wi ONG de bangal dugude yaltude nokkuji mabbe sabi basiji e kanye rafu nyamduji horejo gullirde NRC le mali maklin natugasha facintini le talkurundu wiide kedde anarndu na hani wadde imadara jila joni yalla sakkade torraji di le talkurundu holtan wiide ko buri unyaaji temdore unyaaji chapande jetto nyongitibe jaabe leedi burkina hisa mali mali wattu juwi ebirundu unyaaji no ko yom imabbe na le cercle koro guddu leedindi kirol burkina be do holliti gollobe NRC wiide be dogi yaltude le gure mabbe yoppude fuf ciagal mabbe hejabe laamu ngonbe le nokuji di darnke boode mabbe nyongitibe be bangal totude be gese kanon o do faaba o hejataabe faande wi ONG o alqadara nyongitibe be na beeda bilude sanne jamare de kanyo kasindine mabbe ngonde le nokuji di
suudu humnyinu kabar himme yurme to koroto holliti wiide be do yimbe le laamo kanya fa yotto faabo tobbe furdu wonko ngadi le o don ko kamballi guuji jottibe ton dido yimbe le nyongitibe be kolliti dido balli guuji kedjata non be kollitir wi le o don ko wattu jonobe jogi ton tid alaji mawdi fu fota ko dungu on nati ton feedo be ciora wana ko yaafi kedde mo kanko no dirti modi bo kuma yo goto kumino do kabar himme yurmen to koroto ko ma sifido hen do faccitango Ali Sisi
comme on peut le constater à Koro
hono no waawi tay kirede koro do balle ONG ngaji kewdi fuddi wartude don fedde HCR ne kanyum tan waawa daranaade jamarnde fu tiddala bangal to be gonata ana don chafaji mabbe buri fu sukabe hore kasindinbe nyandu ana tiidi sanne e juude amen daranaade beedo yimbe buri fu le wakati ndungu o beedo yimbe le egube ude jonde mu en wala fu ciudi kantiidi to waawi nanude hore mu en wajibe juude mabbe be koda letden adu dande so gonga o nyongitibe alhal mo wolle mudum ne nyano mo hande o kana metti san
condition deplorable
dido kabaruji fan ba hebe do beme am ande de do page facebook kanye compte twitter studio tama noddete x nyalo mo hande no be kolliti wiide wattu jonon laamo ko wi darni hono balli guuji di hokkata cuudi ecole chrétien di be noddete catholique di dido balli guuji wattu jonon dum wartirti le hitan 2024 2025 non be kollitiri o wiide kanko premier ministre sogel ko kala mayga wakkande mo yidno e humini be kabaru jande dido cuudi ecole fa kebe famtaade kedden mini Ali Sisi ko mi pewni on do hen
le anniya yidde daranaade jande sukaabe jangoobe wadde so gouvernement leedi amendi bami anniya imminde sariyawol mudum cindunodo jawdini cuudi le college chrétien m hokketeno le leedi amendi premier ministre docteur Chogel Kokala mayga holisi wiide golle majjum moram fuddude le hitane hikka jaati
le président de la transition le
président lami lamo hakkunde jo kanye lamu ko wobbe leedi malindi fu ko wimbi dum en yalla hono sukaabe wobbe leedi malindi kani jengirte ko nayri bangal darnude jole le kokketeede cuud ecole di chrétien noddete catholique lami dun danataaki hitane hikkande kali hitane wono
wadde
syndicat monsieur le m janginobe le cuudi jangirdi chrétien m do ni catholique m be ka holliti kuyal mu m sanne fewde o do anniya le bima be yimbe le hewbe be annino yaltinde e golle mali dambele kany won secrétaire kumani do wadde imadaraji fa tewta ko cuudi jangirdi chrétien m di ngala e jial lamu o handi e mudum
beltik
sanne ko de do geddi di pamri do wota yalla hitane wororde ana jange min jotibe sanne ko pamri
des consensus.
Syndicat Michel M. Janginoɓe le cuuɗi janguirɗi chrétien en ɗum woni catholique en leydi amen ndi holiti wiide kaltidal hakkunde gouvernement o e église o ka laatiki hunde nafoore san sukaɓe janngoɓe.
Wattu joni en kalano kabaruji kasaraji kammu ko waɗno le bal ƴaɓɓinoɗe le nokkoli saaha leydi ndi kañe fa yettole wuddi leydi ndi yettoɗo Bamako ɗo du kañe gaw fa ƴaɓɓiroɗa sigu jamare wonde toon nde hono ɓe ɗiɗo kasaraji jotti sa ƴeewi ñalawma hannde ana betta sanne wawɓe maɓɓe du ana bemba sanne noon ɓe kullitiri wiide fa keɓen famtare fa hannde keɗɗe Mamadou Sama Sekou e Ali Sisé.
Boutiqueŋaji jeeyoɓe charbon cuwoɓe kadle e ko nande mum en tulafe bugu woywoyanko jiidi e bonandaji jamma iwole
ami malowni
maaro fa yetto kulle kecce jeeyamni ndiyan ɗan bonnani kam sanni ndiyan ɗan bonni kadule amen ɗe fuu miɗen jogino cakuji charbon ko yettoto temdere e nogay hakke cakuji nogay ka fuu ndiyan ɗan naɓi
jukone tarnoy to sigu pele gana jammeji dariɗi an tateji ɗi fuf kureji ɗi gala ɗo naata ɗum ana heddi
sigu
pele gana le laamu siguɗo o ka ndiyan ɗan waɗi bonanda sanni saabi pelengana ɗo ka na tiiɗi sanne fa ndiyam ila minen ka miɗen jiiɗi sanne ɓe mu'inanamen fuseji sundu sami ɗo buguro amen inna am fa yetto suka am debbo goto woni keddiɓe hen min gala fay nokkuto min mbawi walde hande kaki suudu amen
fubominanɓe ciena
noon ko ɗon ɗum to gawton soni yogaɓe hisi e bonandaji ndiyam wona ɗum wondani goto foof ɓeɗon a dardora joni aniyaji lubbuɓe faabaji
saabi tinnare am ɓeydade faaba muya takale am moto pompe woni komin nawtiri somi jaltini ndiyan ɗam tiɗɗallah o ko ana heddi ɗon faham saabi miɗe kuuli ndiyan ɗam du ana heddide cuuɗi amen ɗi faham mi keɓa e balla feyi fay moto pompe gay kannoɗe warde so yaltina ndiyan ɗam faham yettaki
ɗon
ɗiɗo bonandaji ndiyam ɗi sambini tundele kewɗe kambat ɗum emi jiidiɓe na darda jamare nde gota yuppude ñamaji ele fonceji ɗi yalan jam na heɓana rogoro no yafiri
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
wattu joni en kalano kabaru beme ande kese ɗen gori micciteɗen wiɗeɗo beme ande kese ɗum memi fewi hono yimɓele journaliste en dartoɓe carte presse ɗum woni kartal ngal journaliste en kani jogade so ana jahali nokkule na kartal muɗe ngal kani jogade so jafinene golloji muɗe ko nandi e muɗum ko heewi yimɓele ɓe kay fo kolliti wiide joƴinni hono ɗereji muɗen fa hande keeɓa ngal ɗo kartal hono wori ɗum woni sita sidi ɓe
guidde hitane ɓuññani ɗiɗe noga e goho journaliste en leydi mali ana woni e tewde talgal men ko noddirte carte presse ɗi talkiɗe ɓe joguino wawa gollude kasin yoga ko heewi winde inde mu en yalla ana heɓagal kartal abdoulay guindo yo neɗɗo goto e ɓe yimɓe
heɓe kartal an jaati caggal imadaraji neldugol talki to fedde gonde le ministére unide kabaruji ndeɗo fedde wultikam wiide talkan ɗi jamirama caggal ko kartal hingal ngal wattu mum ƴaɓɓi
caggal kanko abdoulay guindo journaliste en ko heewi holliti fa handen ana domi ne hewtor tan o carte de presse balaji touré kañ waɗa imadaraji yalla ana heɓa nu talkuru
kartal hingal joguimi mi ɓama anniya heɗintinde garɗo kartal tafo sabitade fi ele kabar muɗum wakkati jiɗu ana hani kulle ɗe ballito so gonga haale ana hani kulle ɗe ƴewte
huɗum sami bini hannde so heɓugol nu talkuru carte de presse ana tiiɗi golleji muɗum ko weltina mahamadou talata mayga kanyo neɗɗo goto gollole fedde hokko ɗi carte de
presse
mi miilay fi sutade finate kabar o mi gonga wattu waɗi golleji ɗi darki noon saabi kaki gollirɗi machine muɗuno o boni noon ndenno hano waɗite keso oɗunno forra e ko hasindinako ɗum ɗumoni ko ɓe hujane hoore wakkati jun o machine o fuɗɗi golle andondude wiide wona ñande fof fedde nde watta goto ɗu ɓili du alahaali talki nelliteɗi ɗi ndenno tarif yo gongal nelligol talki
soni walani neɗɗo tawre diplôme cuuɗi l'école journaliste mawɗi ɗi so heɓa no talkuru ko noddirte carte de presse ɗum ngo holliti chef de cabinet ministére de la communication Mohamed Ag Al Bachar on facintina fa hannen ko saabi bini o seere keso ɓamaɗo
on dula wiide heɓde kartal doko kabaruji yata fe caggal kuyentéri ji jogaji yo diplôme ngaji jandeji duwre eko nandi mum ɗiɗo diplôme ngaji foof nellete to jangnirde duwre gila kabar muɗum na larwe fa gasa ande so ɗi hakika naɗi gana ele taltinnedaɗi ɗi wonno jaguraɗi gollire ana woodi ɗum diplôme ngaji hakika ka ɗi wawata gollirede bangal journaliste agal emi matta matta kadi ɗum diplôme ngaji pene tawa majji.
Lewi horebe maison de la presse ciagano holitata wikarde presse kiddi mama golle kasin on tewtra journaliste leedi mal fu tinno fiya dabireji hon hewtata di talki
don garten haddude bete hande do kabaruji di min joti on sene hedade heju jamen di do kabaruji fu so ngabbi do facebook to do ba hebu ton numero amen dum woni whatsapp keso so ngadi chapande jeddi joy chapande jenay jenay chapande jeddi jagom sappo e jenay holitindi wi do onon jogi be telephone ngadi ekran ngadi so on jewi tom application mo sijo tamane onon noddi numero amen mo min dirto kuna fu ni 37321 wajibi sina tawdo on facebook no gay ka e telephone o facebook fi en bu tacciataki fi nokku fadi je tafen do e ser yowtere meden de ana wodi wassalam yotre meden de njara nokkuno dirtedo sigaso be kollitiwi don sukabe wonbe tombe le hitande fu sukabe rafi nangata jottotobe le cu doktoroji di dum bama teme di fa yotto teme di de chapande joy suka di do kabaruji su doktoror wondo tondo kanyo hokki dum be bi hidu di do imali be ngadi dum le hitande 2024 be do sukabe ngala hitande kanyo fa yotto dubi joy buri fu tampude doktoren wonbe tombe be kollitiwi sarabe sukabe ngatna dum hakkile sanne yewa ko entata sukabe law ko du yalla hon dum hani yotirete fa kebe famtare ngare de commune ali sisi min pewni on do hen hekere sukabe dum gonga jatli lamu sigaso suudu hopital wondo tondo holliti wiide nyaloma fu hon sukabe be jewa ton nyobbe yottotobe ton be tawan leyi chapantoto fa yotto chapane nayon be fu yo rafi woni e mudu hen docteur Assimi Poma andando kabaru nyaw sukabe le o don nokku wiata wakati sukabe didon fa yotto yo taton fu atawa heedira sattunde woni e mudun o holliti nim se makko
sont considéré comme des enfants avec malnutrition
e be jatira hono sukabe be heedere chatune woni mu em adad mabbe ana wara chapan joyina do chapan jeegom lewru fu heedere jabbitinde ana bili saatu e nyamdu ko beedo sukabe hokkete
dans l'alimentation de l'enfant
docteur Assimi Poma holliti wino sarab sukabe worino do dum lati sababu so dido tit Allah jan beede yottar sukabe
ya de problème comportement
baadi bibbe adama em ana hem saatu kanyindu sabe suka kando muinde fa dubi didi so enta matay yottaki wajibi dum matete ele ngurda mako entugol beedo sukabe tay yottaki hol ko hewe mudum fu sabi deedi di inra mabbamata so dum ne wadi tam sukabe entete entugol mabbe gol luso dokkaka nyanduji kantiri tiagal mudum dum tampina
alimentation adequate
tiagal heder nyamduji kebete ton dido tawno yona nyamduji di nafa woni e mudum sanne beedo sarabe sukabe wonbe tombe kulliti dan andini odo golle hunde jati be joti sanne hono sukabe gonte sawri redde no
don fannana do do soda chenna frak
war su doktoror do no be jabbitire kam fayoto chafaje de be document de ka weli kam document kosam fayoto ledde godde nafoji san suka o ka na santana san hande burde wakati no min gadda nomo doktoror do
ni binere yaya ya jarani
lamano wonde yaltirdo hen dati jewte sukabe nyawbe be rafilati sababu nyaw mudun en yotto le ciu doktoroji di fufa tawrire mere mere ka ko nayri bangal nyawuji goddi fu ko yobete non docteur Assimi Poma
ses enfants sont pris en charge gratuite
be do suka mere mere sawrirte e be dokke kosam kan nyanduji kewdi goddi bo latal sababu wallude be sanne kasendu yoga ya analyse ngaji mabbe di fu mere mere wadirte wakati so tawi suka o won nyawuji goddi woni mudum wana heder nda tan sara mudum embe wajibi kan endu dan ko yobbi fa o heba sawrirede mere mere on le gouvernement au holitiribide
pour pardon la gratuité de l'état
les lamu sikaso il hitande 2021 imadraja ngonde wadde torko nodditer way chu gro fed ONG de nodditer amade kom wonde darna dido hejoji fabdo to yelono be kan sakirade heedire sukabe le commune ngaji nay les lamu sikaso ya Moussa Samba Souleyman Diallo gote commune do kabar dido golleji o holliti weltare makko ko be ngonde gollude ko
on a
imadraja amen di ka wonko heba mudum ko bunnata berne sabi misalu sa bami andreso yimbel gombe tombe jam gorungol yaran dum fuddi waytade hande nokul kewde do wonno to be ngala bankiji do ngure resete nyalo mo hande o bankiji kewde to ngure nafoji wawi hebede anani nokko fuddi yarde yaso san di community nay
c'est 4 communes
laabe be su doktoror wondo tondo kolliti wiri ko buri hewde sukabe he e furdulle ngalure sigaso de iwata be bi sarab sukabe tinno kuncena dun hore dun ko imrana kilu mayga hebinino sijo tamani to sigaso to